Mi nombre es la media.
We are ginger.
Sidimba, come on, let's see my demo kapa. Ah, Sidimba, come on, let's see my demo kapa. Ah,
basta kumbuza gama pepepepe. What the fuck, kula bata na kupali every day. We agiza vyombo nipe kade minipe. Kati manyama yamejama buffet. Basi punguza gama pepepepe. Mifundi wa kulenga nikilenga siko safe. Na bado na kibiza yani day after day. Levo za guni yanga yani hakuna kudilay. Kwani we habari gani? Habari gani? Habari gani? Huwari gani? Kwani we habari gani? Habari gani? Habari gani? Habari gani?
Tuna hustle every day, kila saa. Pakecha, pakecha. Tuna kula bata, kila mtaa. Pakecha, pakecha. Tuna hustle every day, kila saa. Pakecha, pakecha. Tuna kula bata, kila mtaa.
Before the paper, boy. Yes,